Yeah, it's that time again. Election time again. Drift, check. Time yafika manje kuti tingavotere vantu vamene vazatisogolera muri chino charo chatu cha Zambia.
Downloaded from mylovezedmusic.com.
Ni one Zambia, one nation. Ine pano niliko na question. Usheuza vote olopwa. Kulipasa kufuta olo wafote la bande. As long as there's a Zambian watcha participate. Voting is free. Yellow footy is your right. Uvote la muntu we uziva ali right. But cheti pempa kocheni no ma fight.
Tieti vote mwa mtene.
Voti yako lopazingati. Hii message ni ya chalo chose. Watu wose mamu Zambia tie ni bose. Tika sanke malida. Beba za tisevezela malida. Vomenya na election time kakana ise awe. Baka elo fela mositifuna inontawi.
Tie niti vote mwa mtenele. Kosa menyana. Kosa yambana. Votela pati yake yene akonda mwinde wake ya pili vamo sa zonda
aikona bande uvo
mia one nation one Zambia.
Downloaded from mylovezedmusic.com.